indaba yami mina ngixoxoxela nalodaba lwami khona la ngivela khona ngivela khona athi ngitshele nansi indaba yami mina ngixoxoxela nalodaba lwami khona la ngivela khona ngivela khona akukamba lufuza imbiza namanzi zenza athi mfuza ubaba naye akazenza umkhulu wami akukamba lufuza imbiza namanzi zenza athi mfuza ubaba naye akazenza athi ufuza umkhulu wami akukamba lufuza imbiza namanzi zenza athi mfuza ubaba naye akazenza athi ufuza umkhulu wami akukamba lufuza imbiza namanzi zenza athi mfuza ubaba naye akazenza athi ufuza umkhulu wami Izinkomo emapulazi phithizela belusi yonke indawo bemazi bonke abantu bemfuma kushuthu fuzo ledlulela ngoba nobaba wayenamabhizinisi yonke indawo bemazi eThekwini bemfuma naseGoli bemfuma yonke indawo bemfuma kushuthu fuzo ledlulela nami ngiyaphusha ngale ngoma wonke umuntu uyayivuma wonke umuntu uyayidlala wonke umuntu uyayichophoza ngampela ufuzo ledlulela ngoba nami ngiyaphusha ngale ngoma wonke umuntu uyayidlala wonke umuntu uyayivuma wonke umuntu uyayichophoza ngampela ufuzo ledlulela akukamba lufuza imbiza namanzi zenza athi mfuza ubaba naye akazenza athi ufuza umkhulu wami akukamba lufuza imbiza namanzi zenza athi mfuza ubaba naye akazenza athi ufuza umkhulu wami akukamba lufuza imbiza namanzi zenza athi mfuza ubaba naye akazenza athi ufuza umkhulu wami akukamba lufuza imbiza namanzi zenza athi mfuza ubaba naye akazenza athi ufuza umkhulu wami lelwe yinde yodonje ukuthi nami nibe isibonelo sihle kubantwana bami akukamba lufuza imbiza namanzi zenza athi mfuza ubaba naye akazenza athi ufuza umkhulu wami akukamba lufuza imbiza namanzi zenza athi mfuza ubaba naye akazenza athi ufuza umkhulu wami